oɗon jokki heɗadere fi fulfulde yamde jeetati silmaji capantati woni Bamako lamorde Mali ko on waktu yonita Abidjan lamorde Côte d'Ivoire. Teddube heɗiɓe refi fulfulde toɓɓe mawɗe kabaruji men e oɗo subakal juma Mali e caggal lural konguɗi hakkunde Côte d'Ivoire e Mali ko yowitiyeɓe kono koɓe capanɗe nayyo e jeenayyo nanggaɓe alerte ƴawtuɗo jawtuɗo to Bamako lamorde Mali. Horeɓe laamu faddew Mali ƴetti pellital darnude golle konunkoɓe e policiɓe ndusal ndu dental adunaro innirtendu MINUSMA. Ngal pellital ko guila hanki ngal ƴetta batu hakkunde ardiɓe leydi ndi e ardiɓe MINUSMA no tijja gam ƴewde peeje no ngal pellital latori. To Côte d'Ivoire ko tijjano ko milano haaleteno eɗe jonte waɗi hanki horejo leydi ndi Alassane Ouattara e ɓe ɗiɗo adiɓe mo e laamu Henri Konan Bédié e Laurent Gbagbo yiidi hanki to galle laamuɗo leydi ndi. Ɗum noon ko caggal ɓeydude walla mbiyen ko gam ɓeydude nanodiral kaldal kawral hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi. Batuji waɗi ni koko jokkata e nder leydi ndi, koni andiniri horejo Côte d'Ivoire. Mayen garti e nder kabaruji ɗi. E banggal cellal Afrique, daabodiral hakkunde neɗɗo e kuule ladde no ɓura hulɓinade e teskuya tongoɗe ɗe tolnima e capanɗe jeegom e tati e nder temederewel kala. Ko ɗum humpiti fedde gotago windere halfinade gueɗe cellal ɓalli e nder cimtol aljuma sappo e joyyi lewru jeeɗeɗi ɓuuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi. Tedduɓe heeɗiɓere fi fulfulde bismilla moon e kabaruji ɗi puɗortoɗen koto Mali. Toon de horeɓe leydi ndi darni golle konunkoɓeɓe e polisaɓe ndusalndu dental adunaru innirtendu MINUSMA. Ngal pellital ko gule ko guila hanki ƴetta ko noon andiniri e nder cimtol ngu laamu kettoɗen Oumouba.
Hay konin keejo goto e ngal diɗɗal joguinoki kaptorgal malla ko hutorote e woldi ngol kongol ina jange e windande nde laamu Côte d'Ivoire ɓangini e talatare hanki caggal batu heeringu ngu gomu tambingu ndenago leydi ndi jooɗi. E wi windande nde leydi Côte d'Ivoire koko meɗi tan darade lang e kala to nodda e nder Afriki ha e bowal Afrique ngam jam dejri kam e ɗoftare ndimagu leydi kala wadde hananiɓi yiddi firtude leydi gondi e siftindi ñande altini gouvernement Mali wino wondi ɓe capanɗe nayo e jeenayo ɓeɓe nangi ko mercenaireɓe ɓe gonal mumen e nder leydi maɓɓe ndi fawaki e lawol. Ko ɗum Côte d'Ivoire jaabi e windande mum hollitde wonde guila hitande 2019 konunkoɓe maɓɓe ina tawa to jipporde laaɗi biroji ndu Bamako e gollidal maɓɓe e fedde ONU ete nden faade hande diɗɗi jeeɗiɗi lomlomtodiri e on nokku. ONU to bangi mum habri hanki wonde ɓen konunkoɓe kayi jeeyaka e MINUSMA kono ko yimɓe ɓe leydi mumen immini.
Mayen gartu hen wona ngolɗo sawtowol ponoɗen heɓde jafonon bandiraɓe. Hanki laamu Mali dartini lomlomtodiral MINUSMA e nder leydi ndi koye cimtol jagorɗo halfinaɗo jokkodire caggal leydi ɗum ɓangina. Ɗum waɗi koye saaha nde konunkoɓe capanɗe nayo e jeenayo ivarnaɓe nanga e nder leydi ndi. Jabiru Touré hertorɗo ndenka no adda hen miijo mum e o alhaali e biyon makko. Ɗum wona ko jutata saabu hay goto ɗum alana gartam ko Moussa Oumar Bari firti hala makko e fulfulde kettoɗen.
Ngol dartingol wona ko juutata saabu moƴƴani e Mali, moƴƴani e MINUSMA, moƴƴani kadi e ɓesnguli heɓoɓe battane e o alhaali. Ko hunde laamde ɗo e balɗe garoje ngol dartingol ittete so tawi ko laaɓi addama e o alhaali. Ko nannanti kalateɗi ɗi caabi ardiɓe Mali ɓe no keɓa sikkeji e konunkoɓe addateɓe ɓe e nder Mali. Kono ko ɓuri ko laaɓde woni so tawi hakkunde leyɗe ɗiɗi natti welde e yeru Mali e Faransi hono no wiyete ni wadde ala e sago MINUSMA wayla jaɓɓal. Kono wawa wonde gaga manda maɓɓe kawraɗo o gasani woni lewru jeego ɓuuru hitande 2023.
Ko tummodiral fadanogal no fewi e nder leydi Côte d'Ivoire caggal duuɓi sappo e ɗiɗi ko ɓe wayri yiidude. Horejo leydi Alassane Ouattara e ɓe ɗiɗo adinoɓe mo e laamu Henri Konan Bédié e Laurent Gbagbo yiidi hanki to galle laamorɗo leydi ndi. Ɗum noon ko gam ɓeydude nanodiral kaldal kawral hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi. Batuji waɗi ni koko jokkata e nder leydi ndi, koni andiniri horejo Côte d'Ivoire kettoɗen Abdoulaziz Diallo nultodiraɗo men Abidjan.
ko e hitande ujune didi e sappo ko aji lawol aranol subo lando leydi ndin woni ko be hore be dawro tato leydi Côte d'Ivoire wayri yiti dude e gol lawol do Alassane Ouattara yewtidi e Henri Konan Bédié e Laurent Gbagbo ko buri jamdi wotiri e feccio baybe gayni ko tosso ko mabbe on e duubi Laurent Gbagbo woni ko be halfinno humpitugol jama on ko be fottani kon
la rencontre de ce jour a été une rencontre
ngal tumbondiral do hande ko fi hitidugol humpondira yettida pehe e hore labotiral e dendangal tobbe hittude leydi ndi ardido leydi ndi e adibe mo ben dido bangini faale mabbe yo tawgal tumbondiral arana do wonay sabu nyippugol berde ka bangi dawro e der leydi Côte
d'Ivoire
ardido leydi ndi fewndo do Alassane Ouattara bangini weltare mudum o jarni be yadido ko be ni ko e notagol noddandu makko o wi'i wano ngal tumbondiral fillitete
chaque fois que mes prédécesseurs
tuma kala be adi belan hettani fi ngal disondiral mi noddebe fi men waawu yewtudude men jettoda pehe dun no moddani leendi
ce sera une très bonne chose pour la nation
yiti dugol be tato no tawa e pehe jettanode e ngal tumbondiral dawro wadu no ngal ka fuddode hitande den Abdoulaye Aziz Diallo Abidjan RFI
to togo konu leydi ndi andini ebe humondiri e mayde sukaabe jeedido rewo leydi ndi e jamma set no weta let ko e fettande sara wuro no wi'e Magba e der prefecture mo ton sara kerol Burkina Faso be do sukaabe mayi e wiri timtol hore jeta majeur jangangol e television hanki be sukaabe ko wofaabe na biyen konu leydi ndi ko ko sikkanno ko kuliyankobe dum sabi be mbadi kure e chondi e dow mabbe Senegal saldo Amnesty International leydi ndi namdima yo goski François Macabou yewé ko sabi mayde makko te fori audité hen François Macabou may ko to sudo safrondo o ko nanganodo tiagal seppoji haado hadanodi di lundibe laamu wadi nyade sappo e jeedi lewru jeegom buru yawtunudu do e der Senegal e wiide nde fedde nde wona laamu ardibe be kadi kadi docteur besngu makko yottade mo Pape Mamadou Seck nanganodo goddo e o alhali ko bucciti kaso e wide ardibe kasoji huccundirbe e jaydi yankobe hanki mbaylen kalen e bangal cellal balli Afrika tongode dabondiral hakkunde kule ladde e neddo tolnima e chapande jegom e tati e der temedere kala ko dum humpiti fedde gotago windere oni halfinande gede cellal balli e der cimtol humpito Abdoulaye Diallo
nde fedde windere topiti ni ko fati cellal balli no jertina e cadele jowitide beeda gol yimbe be der Afrique gal dugal e no khawra e cadele beedare rafiji da bondiral jawgal ha tinti non hakkunde kulle ladde e yimbe be ko wayno rafi wiyete do wariol du singe gadido iyede e kulle ladde mum do e hide rawude yimbe ben e wiide fedde gota go e mes der cimtol e dawol hitande ujunaji didi e go fade hitande ujunaji didi e nogasi didi o e mes teskima ujunere e temedde jetede chapande nayi e tati mbadi rafiji teskindi ciertudi don do chapande tati e der temedere kala nawtate ko e rafiji di iwdi mumen wonata e kulle den e tongode eno beedi dido duubi nogay sakkitidi kono tan no buri fakkide no e hitande ujunaji didi e sappo e jenay faade hitande ujunaji didi e nogay e saha nde iwdi di rafiji immotori e kulle tolni e der temedere kala chapande jowi
to Sri Lanka horejo leedi ndi gota baya Rajapaksa woppi golle nabe no rotima golle hanki alkamisa dum non ko tiagal nde o yotti Singapore e on saha to Colombo lamode leedi ndi seppobe be jalti e nokkuji lamugo kono non e be jokki hollude mette mabbe e dow lamugo jettano kongol horejo suudu sardiji ndu nantini gol rota gol golle horejo leedi ndi latato tan ko sitawi batake makko woppude golle no rewi lawol dum non latima be jabi gol rota gol makko golle hande aljuma siftinde gota baya Rajapaksa dokdo leydi ndi ko e aset tiagal seppoji musdi e natugol e galle lamordo o mo tuma jogogal ngal jogogal bongal lamungu kabaruji Ukraine kolar kubal fedde gotago windere oni andini o mo wondi e mette fedde leydele Europe nantini wargoji e bonandeji wadi kadi hanki alkamisa tiagal piende risnabe e der wuro Venisticia wongo hakkundere Ukraine fodde yimbe noga setato mayi hen teddube ko do kadeten yamde jetati silmaji chapande na itunjum donde masi na toro rewa Senegal tedube hande ko nyogande jeote wadade taskara montotama kongo lenderende yontere ko fatumate si savane wadante ndum maengar e taskara men nedi maengar e taskara men nedi e walmen gandal e nedi joni joni engarat e kabruji men choftal balli
choftal balli
Rama Diallo mi salminima.
Mi salminima Amadou Baroba.
Bismillah holko bawda tongande bandirabe e ko buri tintude kabruji cioftal balli.
E kibaruji cioftal balli Amadou Baroba iden andi ko diide tawtede final coupe rewbe Afrique de andama juude kenga. Labi diide nay jokoji demi final folotiro lato ballon ko Nigeria, Afrique du Sud, tawti Jambi e Maroc. Altinere warore wonno ko be natata e ngofijo. Oumar Mamadou Sow ana watana en e etongo kenga kedo.
Nayabal ngal hono quart de finale o jofi Nigeria foli gotel haindig Lady Cameroon ko e filmaji chapande joy e jegom Rachedat Ajibad dillini gacculidi dum waylagi ha kawral ngal jofi kawral dimmal ngal ka hakkundi tinivi e Afrique du Sud wonno ko Afrique du Sud watindi foldi tagal ndebe loggi e filmaji sapo e nay imurade e petto mabbe germain bit goto ko ni woni waddi fettobe didi bal ngal hono demi finale o ngandama ko Maroc e Nigeria potato Zambi kame Afrique du Sud ma pelbundir 15 non kawre goddi en ngodi Senegal mbo Zambi foli e quart de finale o kame Tunisie mbo Afrique du Sud foli ma petto nyande alat pada Botswana mbo leydi Maroc lappi kame Cameroon mbo Nigeria foli kame ni ma kawru dido folobe dedo kawre didi ma nja fettoidi kawre bitede Baras tontu Nouvelle-Zélande ngam etade jeyedi e yahnobe Afrique e kawgel adunyan kewel fuku ko ngel to batterewbe
ajarama Umaro Mamadou Sow
Tour de France Rama Diallo doginere nyalande sappo e didabe tawama kenga wala hen hanki
non delle jokkan nyalande sappo e tatabede hande aljumare hakunde burgo du Vazan kambe Saint-Étienne doginere wadete do kilometri yitemede capande jeegom e joy piccalgo fade dum don kenga den bi Grande Bretagne Thomas Pidcock kanko woni tawado yeso en go eto Tadej Pogacar bi Slovenie joginodo saye olaka o si dum kenga tiagal etondire al kamisaare de Jonas Vingegaard ne do Danemark woni jabudo nokku to chomchol olol ngol Amadou Baroba
jaram no feewi Rama Diallo ana wayno woti ko heddi e ko e kabru cioftal balli di
to ero fajoni ero rewbe ana jokki fidede kenga de en Italy kambe Island kawri be kawndira go e go France kanyum hawi Belgique do didi e go hande kawre ana jokka Irlande du Nord e Angleterre Autriche e Norvège kambe ndu tawte e pidi wakati amde sappo e jenay jem
ajarama no feewi Rama Diallo en jettimo e kabruji di teddube en gartal jonjoni hande ko nyogande jeewte wadade taskara mon totama kongol e dernde yontere ko Fatoumata Sissavane debbo mo Guinée wadane dum kettoden
Kanyogangol on tobe yewtaade ka taskaram on tottaama kongol en dernde yontere e altine on fenyinani men ko mandi don endu Ardoubles Compaoré hore jokkiddo Burkina Faso e Alkamisa Faltinde
ko Oumar Kabandjol Burkina Faso pol ari dami banu dine presidaji kiddi wedi garbe njodobe kawro probe kala alhali Burkina hono denago heborto hadde yahata ha addoya Blaise Compaoré nyaawonodo kaddi ngurdam dum hollatma dami ba heplaaki leedi wana non il faut be wondobe der leedi he fonno haldu ha fahamandira muen surtout non Blaise Compaoré gargul mumgul ko gargul nyingul paske ka nyaawada nyaawore warango bo be kadi kolleri kamen goni hobe firti tan ka fahamandira lwa do won
kalil bar wonka Blaise Compaoré yewano jam artri e Burkina Faso dum ko cinema mawdo Blaise Compaoré o adi fof ko warde gido Burkina gido Afrique o jodi dubi no gas e jeedidi e diro leedi hay huunde o fewna o dogi o fara Côte d'Ivoire o wad nationalité ivoirien min kam bi nyaagono en Allah en Afrique yallo hokken wawde fewjande koye men taw ko peje moje den moje meden den moje continent meden
ko honno yirudon golle dental Afrique UA tiagal dubi noga gilandi juppudi acca noddirede UA ndi innitira dental Afrique UA
Jibril An Paté IA e ko yonuri tan golle heblunoɓe ngal ɗo dental ha heeɓi to jarten ɗo. Eyyi en heddi noon e ɓiɓɓe Afrique naaɓe e yiitade e Union Africain darde mumen e gonagal mabɓe e nder dental ngal. Ko waɗi mbiɗen noon eɗen jiiɗi dental IA yo wano dental Union Européenne hiyoɓe ɓeydu ɓe cayto kuule ko fate kene ɓeyda wongol unité africain ha dendagal Afrique naajo to wawi yaade walla to wawi wonde fof ene anda tigi rigi woni koye continent muɗum.
Comme Zainab Sow fi Union Africain fayde enen africain ɓe ɓen yaal nafoore mum moƴƴi, sabuno si tawino ngal nafuno harayno hande Afrique nokkeli boyno hetti, haynoon en tori Allah yo Allah waɗo ɗo yesso ɓe wawa heɓa nafoore mum moƴƴi mum. Ko lorro kam ɓuuri ɗudde, sa yeehi Afrique no yangi no lorri hande ko kamɓe woni moƴƴirali en, si tawino ɓe moƴƴirno en harayno nani.
E alarba on yewtimen no ɗe tiɗodire rewɓe feƴƴire noon Marok gila ɗe fuɗɗi ha ka timmal nayaɓal.
Samba Diel Mauritanie, alhaali kawgel rewɓe fugu koyngel to leydi Marok e ngel manki rokkede haqqe maggel ha ngel timmi, e kadi e ngel manki yaajde e sarade. Hande hewɓe ni tinani kawgel ngel ne wooti, hay tileji ɗi jaltinta ɗum no fewi. E guilay heblo ngo kadi eɗen gandi eɗen paama ɓeɗo rewɓe fettoɓe ɗo ɓe keblaka no footi heblireyde ni. Compétition o dal o wona kokkaɗo haqqe mo kaw timmi.
Ahmadou Dem Sénégal, min e yi ande am sukaɓe rewɓe ballon o manki kede fodde mum, mboy manki kadi dowlinede, saabu min miɗo dara télé toujours. Kono noon si tawi wona ɗo e RFI fulfulde mi meeɗa nande sukaɓe rewɓe ɓe jogui ballon ko wayno folotiro ko wayno kuptone Marok mi meeɗa ɗum nan. Eyyi min kam miɗo yonni ballon sukaɓe rewɓe ɓe tuknade e jewte nanɗen ɗo ɗe holluɓe dal kayen ɓe jonnani ballon sukaɓe rewɓe. Kono noon wonko ganduɗa hoorema ko poɗɗen daranade e bangge sukaɓe rewɓe ɓe ta wona to ballon, saabu hande eɗen yiya e nder galleji he foof ka debbo ɓorno ɗo ɓornugal ngal yoɗani jinnaɓe mum e dara yalta, ko ɗum ɗo poɗɗen haɓanade. Kono ɓe ganduɗa hooremako leydi foof suɓiɓe ɓe gollana leydi foof, si ɓe keeɓi toon hunde ɓe gartiranta ko leydi foof. Miɗo yonni ɗum.
Ko holno yeeruɗon ngal tumbodiral hakkude Alassandra Man Wattara e ɓe hooreɓe hiɓɓe ɗiɗo leydi ɗin?
Oumoul Sow Khady joɗiɗo ɗo e France. Noddaandu Alassane Ouattara faade e laaminoɓe leydi ndi, si tawi de ndun noddaandu daɗɗindu ko nunɗal laaɓal ɗon yakare ina hen woodi. Kono beeli goƴaji Côte d'Ivoire woni tan koye juuɗe ɓen ɗon tato, beeli ɓen ɗon tato si ɓe cafri caɗele gonɗe hakkunde maɓɓe ɓe kamɓe tan, beeli ɗum yoni gam safrude caɗele gonɗe ɗe e Côte d'Ivoire. Eyyi eɗen tañƴindide o leydi foof haade mum yuɓɓu wona gotago, beeli acteur walla dilloɓe a social développement gila e ɓamtare ha e guindiyankagal foof. Eyyi ɓen foof mijoji mumen ina hen. Kadi yewtere si waɗama sukaɓe joña rewɓe joña, ɗum ina wodat ko ngakki hen.
Hassan Tall Ouagadougou, yiyande am e ko Alassane Ouattara noddi hooreɓe hiɓɓeɓe ɓe jooɗo ɓe kalda ɗum hunde moƴƴude sanne. So a daari probléme Côte d'Ivoire fo o luuran maɓɓe, hay ɗum ni wonno ko hoorejo Burkina ɗo no Dami Ba muyno wadde Burkina ɗo so o heɓaali. Inchallah min kaynam yaadi hen, ɗum hunde moƴƴude moƴƴude sanne.
En ka taskaram on tottama kongol e altine aroore.
Ahmadou Barouba,
ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi e oɗo subaka Mali caggal luural konguɗe hakkunde Côte d'Ivoire e Mali ko yowiti eɓe konon koɓe capanɗe nayo e jeenayo nanggaɓe to Bamako lamorde Mali. Hooreɓe laamu Fadew Mali ƴetti pellital darnude golle konon koɓe e polici ɓe dusalndu dental adunaru innirtedu munisma. Ngal pellital ko guila hanke ngal ƴetta batu hakkunde ardiɓe leydi ndi e ardiɓe munisma na tijja gam ƴewde peeje no ngal pellital laatori. Côte d'Ivoire ko tijjano ko milano ko fadano gila e balɗe waɗi hanki hoorejo leydi ndi. Alassane Ouattara e ɓe ɗiɗo andi adiɓe mo e laamu Henri Konan Bédié e Laurent Gbagbo yiidi hanki to galle laamorɗo leydi ndi, ɗum noon ko gam ɓeydude nanodiral kaldal kawral hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi. Batuji waɗi ni koko jokkata e nder leydi ndi, ko ni andiniri hoorejo Côte d'Ivoire. En kettima noltodiraɗo men Imorade Abidjan Abdoulaziz Diallo. E bangal cellal Afrique, daɓodiral hakkunde neɗɗo e kuule ladde no ɓuura hulɓinade e teskuya tongoɗe ɗe tolnima e capanɗe jeegom e tati e nder temedere wel kala, ko ɗum humpiti fedde gotago windere halfinande cellal e der cimtol teddube hande ko aljuma sappo e joy lewru jere di buru hitane ujunadidi e nogas e didi kabruji di ma artu e yamde sappo e tati njaroten hen njaadoton hen ko debbo mo Burkina Faso dum woni Rama Diallo teddube joni joni o en garat e taskaram men gandal e nedi njariten hen ko Oumou Diallo on jaram Oumou Ba jafodon on jarama e jokkude hedade RFI fulfulde badi kuptidindi to karalaga lewru subako ko sarandumbiya en jettimo eden nyago jam e kisal e tendangal leydele kala e denka on jarama.